kama koji Asaringa kidogo Waoneshe mikogo Topandishe mbogo